It's Marsha, the rhythm boy.
I'm at zambury.com, super vibes. Super vibes.
And me again.
Devo.
I might never be the missing voice. So long, I'm really incomplete. At my name, Libe Golide, I'm MBS. At the Kumumba Kulibe Komalo Anga. Dungo Tai and Tawi Anga. But in the now, Chakaji Sindhi Machimo. Zatangela Kulimba Mtima. Ndipo singa chitile mwina. Potinda enela. Kuza chifupena. Oh, komenda choka ndi kutali mundilandi. Zomwenda senza ndi zambili mundilandile. Poti sininga sunte antua andile mbela malile. Ndi nuyo, ndi nuyo, ndi wombola. Ondi wombola ndani. Ndi nuyo, ndi nuyo, ndi nuyo. Ondi wombola ndani. Ndi nuyo, ndi nuyo, ndi nuyo. Poti sininga sunte antua andile mbela malile. Dilibe mtendele, oh Lord. Nakwada pa mawondo. Ndendi funa mandi sambite, oh. Mumati ya moyo onse. Mundi pulu mute, yeah, yeah. Komenda toka ndi kutali mundi landi. Zomenda senza ndi zambili mundi landile. Poti sini.
www.amadzambiri.com